baby, I don't know. Every time I look at you, you don't know. I feel to kiss you, I feel to hug you, I love to touch your body.
Just know that we wa guamani, you na John Tora guamani, you na bin sumbu wa guamani, and you bin sanisa guamani. Just know that we wa guamani, you na John Tora guamani, you na bin sumbu wa guamani, and you bin sanisa guamani. Bantu kuzebio munda nina chuma cha senta balala basonda bukubira side zeno ne zeno bali nabadilila nina singa museno kwashtaga erinya lyo baby kwe maima diamond my daily bikira malia tuza kukuta kalia chiba chichaze ni wetwende cha chikanisa just know na kwewa guamani yuna jontwala guamani yune bisumbu wa guamani elye bisanisa guamani. Luganda kumandera na yenange na kowe bintu bya mazigizaga eh. Nakuzeno nakuzeri sachi love bakikolele bali eh. Togaba 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 mutima lokuwa mundi echechesa bo mutima nakuzeno nakuzeri sachi love bakikolele bali
just know na kwewa guamani una jontwala guamani une bisumbu wa guamani elye bisanisa guamani just know na kwewa guamani yona jontwala guamani none bisumbu wa guamani ebye bisanyusa guamani
kwali kuna babantu kuzebyo munda nina chuma cha senta balala basonda bukubira side zeno ne zeno bali nabadilila nina singa museno kwashtaga erinya lyo baby kwe maima diamond my daily bikira malia tuza kukuta kalia chiba chichaze ni wetwende cha chikanisa
siri kenzo siri na luganda kumandera na yenange na kowe bintu bya mazigizaga eh. Nakuzeno nakuzeri sachi love bakikolele bali
just know na kwewa guamani yuna jontwala guamani yune bisumbu wa guamani ebye bisanisa guamani just know na kwewa guamani yuna jontwala guamani yune bisumbu wa guamani ebye bisanisa guamani just know na kwewa guamani yuna jontwala guamani yune bisumbu wa guamani ebye bisanyusa guamani.